ngasekho muke ekhaya, babe ngasekho nomalume. Sasihlala sihlala sikhala, sasikhala sithulisa, ungena muntu sasingakhala kuye. Wakungasekho muntu ekhaya, sebashona nomalume. Sasihlala sihlala sikhala, sasikhala sithulisa, ungena muntu sasingakhala kuye. Wakungasekho muntu ekhaya, babe ngasekho nomalume. Sasihlala sihlala sikhala, sasikhala sithulisa, ungena muntu sasingakhala kuye. Ngikukhumbula inaba kwethu, sihlupheka sikhala, kuhlangene lo sizi nezinyembe, ungena muntu sasingakhala.
Gracias.